na Baba Yaga kwenye hii
hey. Toto za machis kama tia wakinye ya kambi kanyagia soda na togwa no bia ni woga na mbegwe ili kuwe na mwagia Bapa
ona watalia
Samata
toka Tanzania
na Nacha
Nacha kachangiwa
kwa hiyo Basata na nyinyi mtafungiwa na nalina Baba Madude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjegere du dude la wanangu geto butimba segere mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa wametoka kucheza yani kazi kazi
homa nitambe ila maneno kanika hondea yani chuma jile chuma nitete mbwa kalamba we don't care yani tumewaka moto 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 vita vimepata moto moto moto
Yogo kashundwa kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangati
Wewe
Kwelwa bongo mnachekesha na kuja na miko tusonge maisha Nati kisa
Aise
Mpaka manzese kwa raisi
Kisese
Ngoma ya moto
Nipose
Kati mtukati watu kati
Paka kuche
Na nalina Baba Madude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege Du Dude la wanangu geto Butimba segere mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa wametoka kucheza yani kazi kazi
Kili chuma nitambe Kila maneno kanika ongea Yani chuma jia chuma nitete Mbwa kalamba ya minongea Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vito vimepata moto Moto, moto Cheza kidogo, cheza kidogo, simguse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu, bebe
Cheza kwa step, simguse mwenzio
We on top, du Dude la wanangu geto Butimba segere mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa, mitoka kucheza ya
yani nikatika Tumewaka moto, 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 moto Ficho vimepata moto Tambe